tumewezeshwa, vikwazo vingi, walaji wengi, ni vipi sisi tutasonga. Ndio tunasonga au tunarudi, akielewe kijamani, yuko chapa kazi huyu mnyonyaji na mlaji.
Check the flow, wanna kuchapisha, tunafraisha, kinja kwetu tunawarusha.